Buster John Mwela Johnson, no morning Mr. Johnson. Afyalwa lelo umuntu wenu ha kemba wenu kasansa musha wenu afyalwa lelo imwe.
Imwe, ha, blaze and galalelo, kekele pisa, ama drink yali mwe.